hoto chappanɗe tati e joweenayi. Hokku ɓiɓɓe bono lekki nder hoto ɗu'um hokkirta ɓiɓɓe, non tokkuɓe Kristi wato Krista en hokkirta ɓiɓɓe ruhu. Yesu wi'i, min woni lekki inna bohi, onon goni lice, to on njoɗake e nder am, min bo e nder moɗon, on kokkay ɓiɓɓe sosai. Ruhu ceniɗo mo Allah ɗon joɗi nder moɗon, e ɗon bo huwa nder meɗen gam hokkugo ɓiɓɓe yiide e seyo e salaman e munyal e hinnuye e mboɗenga e gongaku e yankinare e nangtare. To lice lekki kokkai ɓiɓɓe ɗum fe'aiɗe ɗe mbata, ɗum bo wulaɗe, e ɗum yiɗi tokkuɓe Yesu Almasihu dokka ɓiɓɓe ɗuɗɓe. E non ɗum teddinirta inde Allah jomirawo meɗen gonɗo e nder dow.